Onani chitunzi tunzi cha kumi ndi chiwiri. Mateo chapter 25 verse la 14 ufika pa 30. Yesu aphunzitsa kuti pamene tilindira kubwera kwache tigwiritse ntchito mphatso zomwe watipatsa mwanzeru. Iye ananena nthano ya mkulu wina anapita pa ulendo na asira chuma chake kwa antchito atatu. Woyamba anampatsa matalente asanu. Wachiwiri anampatsa matalente awiri. Ndipo wachitatu anampatsa talente limodzi. Atabwerera anawaitana anthuwa kuti aone momwe adapangira malonda. Awiri oyamba anapindula, koma wachitatu anabweza talente limodzi lija momwe adampatsira. Mwini chuma sana kondwere naye wanchito uja. Anamlanda ndalama ija na apatsa uja anale atapangirapo kumi limodzi pa zisanu zomwe adampatsa. Aja adapindula anawaitana iwo kulowa mu ulemerero wache. Abwenzi, mutani ndi mphatso zomwe Ambuye anakupatsani? Mulungu atipatsa mphatso zosiyana-siyana kuti timgwirire ntchito iye. Kodi mugwiritsa ntchito mphasozo kwa inu nokha kapena kutumikira Mulungu? Tiyeni tigwiritse ntchito mphatso zomwe Mulungu atipatsa ngakhale zioneke zazing'ono.